Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde talatare nogay lewru fevri hitaande 2024 yamde sappo e jeɗɗi yaɓlike sinémaji capannayi e joyi maison la presse Bamako ɗo. Nantino kabaruji ɗi kiigeɗe hannde woni Aliou Cissé, kanko Mamadou Ouattara wonto ɓoggi janɗe to. Hoorejo fedde joinande fa waɗa jooɗa haala hakkunde malinkoɓe ana wonno yeeso. Nantinoɓe kabaruji ɗi beete hannde Bamako ɗo, holiti wiide malinke fe goto takkataki banggele golle o. Ñalawma keeinaaɗo janngude livre uji mo fedde no ɓe noddirta club acte 7 lanndini golleji muɗum fuɗɗi Bamako ɗo beete hannde. Ɗeɗi winndi ene imma daraji sappo e jeego bon livre uji golleji muɗum Bamako ɗo. Dossier de la semaine ñalawma hannde o ana yowi e do golleji ɗi yimɓelle yogaaɓe ɓomata so yettina rewɓelle kurtotooɓe wakkati kurtunoji mumen ɓuri fuu to manngal paɗe en ɓe. Hollitama wiide ɗum ne ko haɗa sakiraɓe heeɗiɓe ɗon sembe kabaruji ɗi min jogani on kikiti hannde. Bisimila moɗo mi heɗaɗe malinkoɓe waram andinede haalaji ɗi jooɗa haala o warta fa doga ɗo muɗum altinere noga e jeegon lewru fevrier ngaronu. Noon holitiri wiide ardiɗo fedde joinande fa waɗa jooɗa haala hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali yeeso nantinoɓe kabaruji ɗi beete hannde maison la presse Bamako ɗo. Ardiɗo ndeɗo fedde ɗi woni kanko Ousmane Issoufi Maiga, ka holiti wiide jooɗa haala o malinkoɓe fe gooto takkataki bangue ley hen wa haalaji ɗiɗi fuu haala muɗum memete. Ma ɓeydoro ɗen faamu anni ko Mahamad Babacounta heɓani hen do hendo festango Oumar Waygalo.
Ngal ɗo kaldal ɗum latto sababu so malinkoɓe fuu gattala hen koyɗe muɗum. Noon kanko laami ɗiɗo immadaraji noddirtel Ousmane Issoufou Maiga o hollitiri wiide le majjuno wi haalaji ɗi furdu kaalete wala fuu ko yoppirte caggal.
Ko wawi imminde bilisa fuu haala muɗum haalete, ɗum haalirte ele giɗiraku kayen ele teddago. Mi gaɗam immadaraji yettade le commune ngaji fuu gonɗi le leydi amen ndi fa min landina oɗo jooɗo haala hakkunde malinkoɓe. Yella eɓe keɓa weɗodirde juuɗe ɓe golla fa ɓe jaltina leydi amen ndi ele alhaal mo wolli muɗum o.
Malinke fe goto heddata caggal lengal ɗo kaldal e kawral ɓe fur koyɗe mabɓe garan wattede ley hen. Golluɓe ko boni du naɓete yeeso sariya ɗiɗo haalaji du haala muɗum haalama toon.
Min kaltanama hono min gaɗirta jooɗa haala hakkunde amen e guɓal sema Yad Agali kañi kanko Amadou Koufa, nga hoto ɓe goni nokkule fuu to ɓe tawa jooɗa haala o waran waɗede to. Sarat mabɓe waran tawrede e malinkoɓe hejjiɓe fa waɗa oɗo jooɗa haala. Yimɓel ɓamɓe kaɓorɗe so haɓi leydi amen ndi eɓe kaani warde jaabade koɓe noddira yeeso sariya leydi maɓɓe. Ɓe kaltana ɗum ko yoppiɓe ɓamde kaɓorɗe fewde e leydi
ley. Imma daraji kanɗi waɗede ɗi kanko Ousmane Issoufou o hollitiwide ley jonte garoje ɗe ɓe garan wadde dow hen imma daraji mawɗi faɓe ƴellono batuji ɗi kaani waɗirede. Kawtal mabɓe arande ngal waɗan altinere noga e jeegom lewru février hitande 2024.
Oɗo mbawi heɓude ɗiɗo kabaruji fuu ɗo hello amen Facebook na dow compte X, ɗum noddi tan no Twitter. Fewde taƴugol kurangol le leydi amen ndi ministre kumaniɗo kuram kañ e ndiyam le leydi amen ndi ka nardi jamande tawre muñal fa hamɓe cawro. O holiti ɗum ele jooɗa haala mo fedde no ortem landini kikiɗe keñen Bamako ɗo. Bamako ɗo ɗum woni gallure amen nde ka hakkillaji jamande ana fecci sanne fewde e ka haala. So yogaɓe kañum en ka holiti wiide heɓay feyi nande haala makko ka saabi taccugol kurangol hewoɓɓe kañum en kaana narda kano koɓɓe hande fa hande tinno. Yalla ana heɓa ittirde alhaali no jamande wurdi le ñalawma hande o fewde taƴugol kurangol. Fa ɓeydoro ɗen faamu anni ko yoga e mabɓe mbiɗo festango Oumar Waygalo.
On a accepté de pardon mais
min jaɓi ko ministre o yalti so wi min jaafo ɗum wattu joni o ka komin dardatamo tan min keɓa kurangaji. Komo yalti wattu joni o ko min ko ɓeydi bonude gikkam tan, saabi de wala fuu dabare ndemo haali wattu joni o nde min jiɗinande e hunoko makko. O haalnayi min du nde tampere amen nde timmata. Wattu joni o kanko ministre debbo laɓɓini golleji ɗi fa timmi. O wi ɗum wona lewru ramadan du tan oɗo tiiɗalla no wawi wadde hitande kasen. Homo fu ana hani fiide dabare. Min ka fa hande mi famata fi min donki heɓande kurangaji.
Je ne comprends pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution.
Kawrtal sappo e jeego bo jangugol livre uji golleji muɗum fuɗɗi kikiɗe hannde Bamako ɗo. Fewde oɗo golle fedde ne ɓe noddirta club acte 7 landini ñalawma kiɓɓo goto fa janga dewtere le leydi amen ndi fana muɗum yo fa tewtira jamande wadde ko wawi fuu. Yalla jamande ana yiɗa livre ngaji ɗi, ana yiɗa jangude ɗum. Ɗum laatike wakkati e juuɗe yimɓele jiɓɓe dewte ɗe sanne wakkati mo ɓe jetti. Fa ɓeydoro ɗen faamu anni ko ziyarata Maiga heɓani hen do hendu festango Oumar Waygalo.
sukaɓɓe ngaran jannginede ɗum waɗan ley cuuɗi école ngaji ɗi. Kamɓe wonduɓe lennade oɗo golle, goto mabɓe noddirteɗo Dawda Cissé, o yokkuni fana muɗum faɓe ƴewtoyelon sukaɓe kani jangguirde livre ngaji ɗi.
Malinkoɓe binduɓe dewte jooɗiɓe leyɗe sell waran wadde jami garmi hakkunde cuuɗi likkoliji ɗi kañu e guere ngaji ɗi. Fana muɗum jaatiyo tewtude hono fuu yimɓelle bindoɓe wawi rentude so laato walde. Yalla leydi amen ndi ana heɓa yarde yeeso.
Kamɓe élève ngaɓe kañu fayotto jangguinoɓe jande dow dowre kañu jangoɓe fur, ɓe mbi ƴewtete yalla hono sukaɓe kani nayirade banggal janggude livre uji.
Livre ngaji kewɗi wontum ɗi nafa muɗum mawni sanne e juuɗe amni. Jangude ana laato sababu anda hono adunaru ndu kedde muɗum e hoore wurdi, e ɗum wawi laatade sababu ɗu yimɓe woɓɓe anda fina tawaji kiɗɗi leydi amen.
Miccitiɗe wiide leyɗele kewɗe tawanoma toon hono leydi Burkina Faso, kañum fa yettu Canada, Ghana e Maroc.
Ko nawri banggal piiɗe ballon heƴo ñalawma sappo e jeɗɗoɓo championnat national ligue 1 o ka andama. Piiɗe ɗe waran fuɗɗude alal talatare hande. Ɗi coupe du Mali oɗo équipe ngaji noga e jiɗɗiɗe hakkunde équipe ngaji sappo capantati e ɗiɗi kanɗi hawrude e ɗeɗo piiɗe ka andama. Fa ɓeydere ɗen faamu anni ko Kalifa Goyta heɓanami ɗo hen festango Oumar Wayolu.
Match arande o waɗan hakkunde ATS Koro kañi Stade Malien debbo makko aljumare nde ko yaata matchi ngaji tati gon ton. Ɗum woni AS Police kañi AS Korofina, AS Real kañi AS Bakary Dian, Isfacé 11 créateur. Ɗum fuu ɗum waɗa wakkati sappo e jeegon yamde. Jango muɗum Joli Ba AC kañi FC Bingal ngaran keɓidira. Miccitiɗen wiide wattu joni championnat e leydi meɗi nde Stade Malien wonde ardade AS Real debbo makko ana jokkiɓe toon. Ko nayri banggal fiide coupe du Mali équipe ngay noga jeɗɗi ka fu andama jeenayi ɗi iwranle ngallure Bamako, jeegom iwranle région Kay, ɗiɗi iwranle région Kulikoro, nayi iwanle région Sigaso, tati iwanle région Sigou. Wattu joni heƴaɓe motti kañi e gawo fo an domta daña guɓal gotal iwrugal le région Tumbutu. Atar club kañum warta latade heƴaɓe kiidal. Suka Mali gonnoɗo e sukaɓe Mali ɓe ngalano duuɓi sappo e jeɗɗi wakkande coupe du monde o fiyanno indonoisie. Kanko noddirteɗo Mamadou Dombiya le goho lewru juillet waroru ndu o yaha nokku noddirteɗo Watford. Oɗo suka mo duuɓi sappo e jetti waran tawede le club deuxiéme division le leydi Angleterre, o waɗan toon duuɓi jeegom.
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo, mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Kanakoɓe leydi amen ndi miccintini ana heɓe balɗe seeɗa joom. Golleji ɓameteɗi so ana yettine yombayɓe, ɗum woni rewɓe wakkati kurtunoji mum'en. Ɓuri fuu urde to banggal paɗe en ɓe. Ɓe kolliti ɗum wakkati no banggal paɗe en hewɓe kañum en ka nawori feyi banggal oɗo golle wakkati so ɓe kurtina. Ɗum woni golleji ɗi ɓe ɓamata so ɓe jottina rewɓe maɓɓe. Hoɗum fuu sariyaji leydi amen ndi holliti wiide ɗum. Debbo kañe e gorko kurtotoɗo o wawi latade sababu jaati yettinde ɗum en tiɗɗalaji kewɗi. Hoɗum fuu woni hakkillaji malinkoɓe fewde oɗo golle. Fa ɓeydere ɗen faamu anni ko Halima Yatara heɓaniam do hen. Kanko keƴaɓe amen gonɓe le kiredouji ɗi festan Oumar Waygalu. Eɓe ƴaɓɓintina sanne golleji maɓɓe ɗi so gonga o. Ɓinguel am dewel ana hurtono, min fuu miɗen gonno galle to miɗen dooma ɓe. Wayraɓe gorko kaɓɓanɗomo o naɓimo ɓande 8h fa 2h.
Ɗiɗo yo haalaji kanko noddirteɗo Zoumana Cissoko, jiiɗo baɗum naɓama wakkande kurtungu waɗanno. O holliti wiide honno ɗum wurno waɗirde arande no sukaɓe jalti e majjum fa laaɓi. Miccitiɗen wiide le ko sakiti ko fuu wona manggal paɗ en ɓe tan gatta ɗiɗo golleji. Yimɓele hewɓe golloɓe golleji goɗɗi kase naati hen.
Ɗum wawi latade sababu e juuɗe rewɓele kaɓɓenteɓe andude hono worɓe mum'en heɓirta kalsi. Eɓe ƴaɓɓintina ɗiɗo golleji sanne. Ɗum wona manggal paɗe en tan woni gaɗoɓe ɗum koye. Mécanicien en fa yetto koloɓe piniji kañe puusoɓe wotoroji fuu ana waɗa ɗum. E juuɗe am min ka kayiɗo ɗum wona hunde bonde. Fijo tan woni ko ɗum waɗira. Golleji ɗi eɓe ƴaɓɓintina ɗum sanne. Mi e hoore mi yihi debbo Hamili moɓe tampini ley hen fa suka muɗum heddi.
Hoɗo fuu sariyaji militaire en mbihi le naɓude debbo bo wakkati kurtungu muɗum hono ɗum hani waɗirede. Keɗɗen mo kanko colonel Issa Kaloga, o goto e manggal paɗ en ɓe komo sifi dow hen.
Jonka min tawikike yimɓe hewɓe kañum en nanggui golɗo lawol nga améri en ɗoni ardiɓe manggal paɗ en ɓe ka fuu wona ko jaɓani on ɗo golle. Yogaɓe ana ɗala hem aduna no haniri ka on ɗo golle fooɗami fooɗe fuu hana tawede hen. Manggal paɗ en jogiɓe darde mawde jaati ɗum waɗana nam holitiri wiide sariyaji ɗi. Neɗɗo fuu
goddo goddo dum anda yamiraka wadde dum o wawi jukkede hen
wani akay kan anyangi
yoga anda be kabaru ne akay kuliti kutti jan wa yottade debbo o jati non kanko no dirte don kawele to gola sosologo holitiri wide
yoga e faratiji ko woni hen koni ana barumugol nadu saatu atawam e dum wa yottinde yoga be nyawu e hore mu en yimbel ngado mi on do golle anda fu kaddi ko hani wattude hen dum wa latar sababu e hore bonnude gondal hakkune yimbe imminne bilisa hakkune galleji didi di dewgal nati hakkune mu en nadu ko nande mudu
miccitede wiide won yombayde jaati keddotobe leedido golleji bangal to mangal paden beto
sakrabe heedibe ando do mi kaddete kabaruji amen di kikit hande mi jowti am sanne hedaade dum fata am je feenu kudo seeda yowtere amen de ana wodi yowtere amen magazine toutes les femmes du Mali nyaloma hande o ana wodani rewbe lebe bamaka gollobe le cuudi gollirdi furuba fayo to darani do hore mudum ko heewe be do rewbe le ka fu holiti wiide ana takke bangele dido gollirdi be kolliti du wiide hakke mabbe fonda ka fi hakke hono rewbe mabbe bamabe hono fu hodo fu dewte seriaji le lede amen di wi fewre majjum anni ko kanko Umar Wagelo hebani em do hendo festango makko kanko mi hore inki region
so bama anniyaji mabbe wakkatiji e kalanta kam domi wala e dewgal non kanko Maryam Kulbali mo dum barta e dubi chapantati gollole sur service o hollitiri wide di don bomri jambirtedi Kulbali o hollitiri wide wakkati sabe o wala e dewgal wadi so kudde kew anton o hebata dum golle ko wakkete ko don tiddi
etant celibataire
mi bama kam ardi do to gollam min to wakkati hokkan kam golle fa buta wom e rawbe wobbe kurtibe be gollidam mi be golle mu em heewa sanne be daade dum e hore do rewbe le kurtibe wakkati ana wada jide mu em koyde am bawa tawede li hem sabi be kolli tan kam mi de mi mi wada e suudu mi wala hala hakkune mabbe dum ana torda kan saatu
lami be fedde kafonde kolliti wide anda dido tidalaji rewbe be ana jogi dum le majjum be bi kala debbo matu dido tidalaji futtino battobe yela paabo dun madam kuyate gundo sisoko
so wom e rewbe be bamaka biyetebe sidido halaji wonto e be mbawi yottade fedde kafone ngaram ima daraji fami ewa golleji dino wordi so tawi dum gonga do dabireji fiete fewde majjum mi paabo to be do rewbe yella e be keba hokkere ko woni hakke mabbe
kambe andambe kabaru seriaji be kolitiwde wala fu seriya ko holititta wide debbo bamaado kanye debbo wala e dewgal an kani sendede le golle kanko docteur Idrissa Kanté o wi dum fu idon yowi do ko gollo kanye gollentedo kaldi
la distinction
entre le gollirdi wala ko sendi debbo gollo o bamaado kanye debbo gollo mo bamaako ga wonno ada yewira atawam e le fina tawa lady amendi kanye eno entreprise ngaje hore gollirtani atawan debbo bamaado buri jogade sultere sanne burde debbo mo bamaako so idum jabanale cuudi gollirdi do kawral hakune rawbe gollobe tumbe hore no
kanko Yakuba Dogoni andando kabar ne dako o wino jati leedi ndi wurdi debbo bamaado kanyimo bamaaka mbawa fondete
idum bili seeda eno nedda ko hore wurdi e leleji amendi ngaso wala fu metti ko wonto waawede kerianta ko anatum ngal gorko ngaddo suudu kanye debbo bamaado ka waawa fondede feyi e debbo mo bamaaka
wakkande min landino yoge laamibe gollirde kolitidi roobe lebe naata e cuudi be kanye buri wawde golle kanye buri tinnaade to dum wadi so kanye artinte e golleji